nikikuota unaniota tunaotana baby nikikuwaza unaniwaza tunawazana maisha leo iwe uchungu utamu nitashare nawe nikitota safari nitabebwa nawe
nayumba
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 nayumba nalewa nimezidiwa naelemewa naelemewa kwenye mahaba nimezidiwa
oh
Umenizidi mbinu, mpenzi, umenizidi mbinu Unayajua makuchi, kuchi, stoki na kahumu Nakaba kwako, ukinipea na pona Yama mchemsho, na ndizi moja ya kuchoma Kajoto joto, kana nituliza homa Bakisha na kesho, usima
Kitota
safari.